yande joni wittodi e min tagi sappo jonani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on dara ko e kibaruji men ni Moussa Aksar horejo suudu habaru evenement seri amako keptol mo wurtinama to o jukka ujune capanɗe nayyi gaɗa mum ndo o jukkani mo o wani gacce o hokkan ɗum million goto sukaɓe ekolleɓe université hande subana ɓe burtake dow pont arano to ɓe buli pineji nonni ɓe gonɓe tilsina gomnati on hokkaɓe hakkeji mabɓe yewtere men pindinol ni ɗume woni manoje ɗeye e rewɓe gaɗante nder fi cuɓakiji gaɗaɗi bittinon nder leydi Niger ONG fadde no hokkan min faama tokko min on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Seri A Moussa Aksar horejo suudu habaru evenement caka makko e Abdraman Manzo ɗi leydi Niger gonɗo Belgique e jonde keptol mo wurtinama to suudu kiite de arrondissement Tataɓode Niamey o jukkama yoɓugo ceede ujune capanɗe nayyi nonnon ɗo mo waɗani gacce o hokkan mo million goto maître Ahmed Mamman goto nder pasanto e makko o hokki tarnan Fodaye Ahmed fama dow seri A ko.
Ce matin notre grande surprise
hande subaka o no ɗum jiwiri min gam min mila nanamu momin jenganta on laaɓinama gacce fu wala e mum sayni suudu kiite ndum ƴeewi talki makko tawi imo hem o jukkama yoɓude buuɗi ujunaji lasoji ɗiɗi o yoɓan du kadduɗo makko million goto woɗɗi yeru ko anduɗon ɗum haala kan tokkayi do ngongaku ɗum waɗi komin noddi toyto to suudu fuɗɗitore sari on heɓa ngonga heɓe
devant la cour d'appel et pour que le droit soit dit.
Kenga députéɓe leydi Niger gaɗi cuɓaki députéɓe jehoɓe suudu kiite mawnu ndu leydi nayo kan suɓa habaru mo Sahel andini kamɓe goni madan Ali Mariama Alhaji Ibrahim Soulay Oumarou ɓe PNDS tare noonni Sala Jibrillou Omar Hamidou Tchana ɓeɓe kamɓe cuɓa noonni ɓe tawa hano tatto noonni koɓe jahtata ɓe tawa goto far ɓangguere suudu kelowu kiite noonni goto ɗo hano suudu mbi'en ni chéri'a far filla hano limol noonni goto ɗo far ɓangguere hano sawara leydi noonni députéɓe nayoɓe kamɓe jahta ɓeydo e mabɓe sukaɓe ekolɓe université de Niamey hande subana ɓe burtake dow pont arano mo gallu Niamey to ɓe buli pineji Hassan Soulay Kadiri hokko habaru fedde sukaɓe ekole o wi burtaki mabɓe kini tokkana gaɗa saɗar maji ɗiɓe tawra noonni fuu dow far ɓangguere ceerɗe ɓe kani ɓe kokke nani ko jadimin Farid Bouraima waddi.
Le comité exécutif de l'ONU
ardengal fedde jangobe université dombalaga jangobe amin adake wurtade hollude mettorgal berde mu'en do chadale fou de min tawda der jangirde université de ana kondarta farto jarnde do e jonde amin e horemu do der université Abdul Mumini mo Niamey miden don gada ngurda amin der fi chatudo min micintina on du lay wakati mo min tawa handen o illa ndesa cede on horra to suudu ter trésor ɗo université on walano golla kadi ndeni jangoɓe université ɓen kokkitama hakkeji mu'en misali ceede mabɓe koɓe ballititte ɓe gala saɗano farta ñegueje mabɓe ɗe kamɓe hunde fuu ko neɗɗo wawi ƴamtude dey gan ɗume komin ƴama goɗɗum kadi
voilà demander quelque chose
nder pottal gal ministry ɓe waɗi nogay e jene lewru avril laabi dena ko joɗɗinama nder département Mbelle yara e kolo région Tillabéri no ɓeydanama ɗum ɗo fa lebbi tati ga rafi denako gongu nder cakantarare den noye ɓiɓɓe wuroɓe goni no ƴewira fi o nani ko ɓe pantini jadimin Seydi Abdou Windi tan.
Laabi ndenago ɗin baasi fuu wala e mum hunde fuu ko moƴƴinta gurda nimɓe hana accede sogeji ɗi kokke gollitirɗi kesi sogeji koƴƴe ɓeydite e mabɓe ɓe keɓa warude nimɓe wonɓe no gadda hakkillo ummingo ɓe
ba ko lawol laamu ngu joɗɗina haɗay dow popporoji ɗen ni ɓe gon iɓe gaɗa bonondaji mabɓe ndenne minen kay min gi'ay nafaka kaɗol popporoji ɗe sey ko ɗum ɓeydi noddoje amin ni woni laamu watta ho yirna dilludu ndu neɗɗo watta dow popporo hande ndeni wino waɗan ɗum e lore to fuɗ jomum no haala ngonga
minen ɗo endan belle yara seni moteje ɗen ngala no jiilo ɗum ɓuytan sembe commune on sanne. Ko ɓuri hayɗinade min woni ko Allah waɗi moteje ɗen padda ɗum e ɗum hanuno ɓuytirde nde dey moteje paddama ɗe to accama no jiilo, ɗum ɗon ɓuri hulƴintemi.
Non noon ni fedde o cani ñamey nder sigila golle ko waɗi wurtini faamoyi ko caka lewru janvier e mars hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay e go'o andini ñande alarba far ɓangel région Tillaberi e tawa golleji hirñereji gaɗaɗi ɓeydorake no waɗa himɓe 15 ɓe fi gadduɗo faa ɓe acci wuroji maɓɓe nonni ko ɓeydori pecce 5 dow herme ko seedi e lewru décembre hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay waranji e go'o mum. Nder andinore worden ni ɓe kolli ko rafi harande nder reedu leydi ndin ɗo ɓeydorake ko cukaloy pamaroy koye jottaki duuɓi 5 nonni. Nonɗo ni fa hankasen hano himɓe 33 dow herme ɓe fi rafi keƴorna nema kando memi ko seedi ko lewru novembre hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay. Fedde leydi Faransa o rano non ni waɗune ko ɓurta duuɓi 44 no itta iranium nder wuro Alit maɓɓane mbiyen ni campani kominaka o non ni waranje go'o lewru mars wittini noyi himɓe wuro gongo soɓɓirde leydi Niger noyi ɓe latoto gaɗa maɓɓol campani o yaago e région yiji leydi din nonni. Maire wuro Alit Abdourahmane Mawuli o fantini jadimin Ousmane Oumarou.
Min cigilake por yeji kewɗi ɗideni ɗi gollama to de Allah jaɓi e nafan sanne faadu himɓe jeggitana torraji mumen kena o rano o walliri ɗum singi sigilaji ɗi enda no woɗiri por yeji ɗiɗu ni hana nomi haalirno ɗum noon hana cakantarare Arlit tan fa yaha Agades himɓe mum nafoto sanne ɓurna maɓɓe moƴƴa de Allah jaɓi sire ako kandedu miɗen heddurude de ñiɓum neɗɗo fuu hiita hakke mum himɓe belto ɓurde denno ko heyɗi nde ni wari he neɗɗo to goonga no hulƴini amma minen ɗo mairi Arlit min cingi dabareji nde ni ɗum dabareji ɗi enden gollama to himɓe nafoto campani on yaha golloa ton enden kanni yewnata himɓe amma himɓe jahata nokku
nder pottal ministri ɓe kenga gomnati leydi Niger yardorake e sigila golle gol horejo leydi dekani jungo ɗum ɗo limogal himɓe e toɓe joɗoto ko lawol joɓere nonni nder andinore wurtinane 6 lewru mai ɗum ɗo ko fuɗɗoyte hitane duuɓi ga ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ɗum ɗo gam ete daare ko seedi ɗum e limogal gaɗagal illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e 12 gol lawol no hokkam faame ko himɓe kaaja far ɓangere jandeji e cellal ɓiɓɓe leydi e muraduji ko ɓiɓɓe leydi haaja. Nder habaru de Jeune Afrique wurtini ɗiɗi lewru mai hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e go'o leydi France hooƴi anniya wattugo milliardji 5 ceede euro nder banque resirde ceede BCAO nonni ɗum ɗo dow fi baylol ceede CFA haala mum joɗɗina illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e 19 nani fama kasoli Abdoullahi gonduɗo ñeñal dow fi kawrol arziki nonni o fantini jadimi Moctar Hammadou.
La France s'est engagée
France arande ni jabi wanjitude inde cedden endan ko wetene France fa warta eco France yardeke du fa handen wurtade e pelle dawroje e banki mawdo mbitede BCAO on enda nonno du kono France adake du hokkutude wono ndesa ko godden der dossier mudum ton enda e do lawol majjum wadi ko France joni be mbibe ko kitam BCAO milliarduji 5 euro on kan famdi sanne milliarduji 5 euro se cawaɗan français fa wattana milliarduji ujunaji tati ƴeewa leyɗe jeetati gonɗe imo waɗe fuu hawtiɗen ɗon ceede français fa o ilu gaɗo muɗum tuuga kanani e dow ndesa meɗen ko goɗɗen ɗum to ɗume famirte hara ndesa meɗen ka goɗɗen to France ton kam woni kulle meɗen ɗe mburteɗen cotto a yaasi nde enda dow hembere 98 muɗum
80% de nos exportations.
Yalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tammi yewtamma
e Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am
a imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay baami haalana ne
maunan debbo imi annini on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi mine he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi fami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde e
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu ye bare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
tubaki hora ko leydi chakitido gadaado ko hora ko leydi lewru janvier hitane dubi wi'an idi noga e go'o ba debbo goto tefay hora ko leydi no wada pecce chapande tati e joyi do herme robe tefube konseyaku e deputa ko nonni ko ONG fad wurtini yasin gam fama hebe wadini farbangir rewbe be burtirake e sembe nonni be jebe gado chubaki mabbe nani ko goto der ONG fad nonni mariama mamoud jibbo o fantini min
hikka waɗi rewɓe ɗuɓɓe wurtiɓe jehi cuɓoy mo giɗani nder biroji cuɓakiji ɗin min jehi min ƴewtinowake no cuɓakiji ɗin enda gona no gaɗire nder womɓe dambule biroji ɗin feccere muɓɓen fo na ko deki feccerde no rewɓe no nondu fa hanne rewɓe ɗuɓɓe naati tewteru nokkuje dow hemre ɓe gaɗa e woronja e joyo na ko ɓurino tewteru conseigal e diptaku ko waɗi ɗum no holla ko rewɓe koye muɓɓen pirtike ɓe paami na fakka natude tewteruji ɗon du min beltike dow majjum
sanne nder suudu deputéɓe leydi Niger dimma rewɓe on enda yawti dimma mabɓe kisaɗo on ko saabi naabi en noye waɗi
rewɓe tawaɓe ton dimma muɓɓe yawti dimma biyaɗo rewɓe kokke nder ko saabi ɗum waɗirnidu no tawe ballaka himɓe gaddani rewɓe gam fad fedde amen de wakkati cuɓakiji ɗi endan ni gollidi rewɓe waɗoɓe ujunaje ɗiɗo walliri ɓe du meɗen miila ballaji gaddanaɗi rewɓe no limte nder ko saabi dimma mabɓe o ɗuuɗi faade kori tato amma de en daari nder gonnati cingaɗo o ton min nanayi belɗum ko waɗi gam rewɓe kokkaka fodde ko laawol laamu leydigol wi'i gam dow hemre rewɓe gatta woronja bi'aɗo o feccer dimma mabɓe o kamɓe kokka joni meɗen durwude tefude no waɗe nder balla ardiɓe leydi ko watta rewɓe keɓa dimma bi'aɗo o meɗen gatti tammude du ko ɗum heɓoto gam leydi Niger heɓi yaadu yeeso nder filla ɗo tanade laabi kokkol rewɓe nokkuje fodde no wi'ira hanne baako fina tawa no haɗa rewɓe wurtade haala ñumoji muɓɓen fa naata politique rafke ƴoran mo rewɓe tawda oni du no haɗa ɓe naatude politique denne gam heɓude mosola saɗornan ɗan no hani ɗum ɓeyda wallirde rewɓe ko watta ɓe keƴora hana sey wi'e naatuɓe politique ɓen tan rewɓe hanne emen gatti tammude koɓe mbawa yaarude yeeso durwogo dimma rewɓe on ɓeydeyaade yeeso meɗen gatti tammude kade ko rewɓe keɓuɓe nokkuje ɗe durwa burnal rewɓe e laabi jande lokkol sukaɓe rewɓe moƴƴa meɗen miila kade ko rewɓe ɓe gaɗata ko watta men ninsita ɓe
ɗo min darnata on habaruji men e fulfulde sey jangode habaruji waddama mbiye jarum ndiyam jam e seho
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakke
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kalangu yaadu leydi Niger